ulimu kazi wa amani.
Mama wango magarwa nange jendi mumuti mankusuwa buli wenze jokira ebinji byo wakolo kusobola okutukuza mukama ne mwebaza nalinze simanyi osanga tolekula twali bamule kwangera ensi yatuleka bangi basekolo mungokera kumacha ngokera kuli maskulu kinzo kusoma byona wagumira mu bulumi notukuza siza kwerabira buli kimu kye wakola yegwe ansa yange yegwe manyi gange sibuko yange nambe muwange.